mwaramukanya amahoro bakunzi b'ikiganiro imvo n'imvano. Imvo n'imvano y'uyu munsi tariki ya 31 z'ukwezi kwa 7 2022 irasubira ku kiganiro cyo mu cyumweru gishize ku mibereho itamenyerewe mu Rwanda rw'ubu y'umugabo Nzayisenga Modeste Rutanga rw'amaboko. Uwo mugabo w'umuhanga ufite impamyabumenyi ebyiri zo mu cyiciro cya kabiri yakuye muri kaminuza y'u Rwanda yateye utwatsi ubuzima umuntu yavuga ko buberanye n'amashuri yize akaba yarabaye umupfumu. Yabatijwe nk'umukristu yitwa Modeste, ariko ubu yahisemo kubandwa no guterekera ku mugaragaro ayoboka ibyo kiliziya yagize kirazira cyangwa bimenyerewe nk'ubupagani mu yandi magambo. Nyuma yo kubona impamyabumenyi yo mu cyiciro cya kabiri mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ndetse akaba anafite impamyabumenyi yo mu cyiciro cya kabiri mu mateka, umuco n'ubukerarugendo, uwo mugabo uzwi nka muganga Nzayisenga Modeste Rutanga rw'amaboko aravuga ko yemera Imana y'u Rwanda ishingiye ku muco wa Kinyarwanda. Aravuga ko kwemera kwe abifatanyije n'ubuganga bw'indwara zo mu mutwe yize muri kaminuza y'u Rwanda ari byo bimuha ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye. Rutanga rw'amaboko n'umwe mu bagabo b'abanyarwanda bafite imisatsi miremire n'ubwanwa burebure amaze imyaka myinshi atogosha. Avuga ko biterwa n'umuco gakondo yemera yatugaragarije uko abandwa akanaterekera abazimu n'abakurambere bikaba ngo byaramuhaye n'imbaraga zo kuvura indwara zananiranye cyane cyane zo mu mutwe. Rutanga rw'amaboko avuga ko yahisemo gukora ibi amaze kubona ko hari abanyarwanda barwaye izo ndwara kubera icyo yita kurenga kuri kirazira yakuweho n'amadini mvamahanga yaje yigisha ko iby'abanyarwanda basengaga cyangwa bemeraga byari bishenze n'ibishitani. Ubu ashishikariza abanyarwanda kubaho ubuzima bushingiye ku muco nyarwanda no gusenga kinyarwanda abinyujije mu kigo cye yise ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, mu cyongereza ni Rwandan Cultural Health Center, kiri ku musozi mu mujyi wa Kigali kandi gikora mu buryo bwemewe n'amategeko. Amagambo ari ku rubuga nkoranyambaga rwa Facebook rwa muganga Rutanga rw'amaboko aragira ati: nta buganga butagira ubugangahuzi, nta maruza atagira ikirogora, nta bisare bitagira amasubyo, nta kuzinga kutagira kuzingura, nta joro ridacya kuko umucari wo shingiro. Ubonye uwo mugabo ufite umusatsi ugera mu bitugu, ubwanwa bugera mu gituza, akaba yambaye n'inigi z'amabara atandukanye mu ijosi n'imiringa ku maboko n'amababa y'inyoni, ntiwakwemera ko ari umuhanga ufite impamyabumenyi ebyiri zo mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza. Ayo matsiko rero y'imibereho y'uyu mugabo wubatse n'abana babiri niyo yatumye Cyuzuzo Samba ukorera mu biro bya BBC Nairobi amusura, ndetse anakurikirana uko umuhango wo guterekera ukorwa. Ariko ntiyarangirijeho kuko yashatse no kumenya icyo abagendera ku myemerere ya gikirisitu bavuga kuri iyo myumvire ya Rutanga rw'amaboko, maze avugana na Pastori Claudine Nkurikiyinka wo mu itorero Bethesayidi ry'i Kigali. Reka mpa ijambo Samba Cyuzuzo akomara inyota y'ibyo yiboneye.
BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8.
I Kigali ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco kiri mu ibenga ry'umusozi wa Gisozi ahitegeye kibara cya Kabuye gihingwamo isukari n'umuhanda munini ujya Gicumbi na Gatuna. Aho niho umupfumu Rutanga rw'amaboko atuye akanakorera imirimo ye irimo ubuvuzi bwa gakondo yemerewe n'amategeko hamwe n'ibindi bigendanye n'umuco birimo n'uburyo bwo gusenga bwa kera hamwe no kuragurira abantu akababwira ibyabo nk'uko abivuga. Twakurikiranye umuhango wo guterekera wose kuva ku gicamunsi barimo gutamba igitambo cy'umuterekero hano babaze isake ebyiri kugera mu ijoro mu mugenzo nyirizina wo guterekera. Ibi bigizwe no kurya no gusangira kw'abari aho bose basangira cya gitambo, ubwo ni za nkoko n'andi mafunguro y'umutsima w'amasaka, imboga zirimo isogi n'isogo n'ibindi. Umupfumu Rutanga rw'amaboko niko yagendaga dusobanurira buri gikorwa n'ibyacyo duhereye mu gihe barimo gutamba igitambo aho yari kumwe n'undi muryango w'umugore n'umugabo twahasanze.
Bazera nyagasani bakurambere bacu batazima, bazimbo bacu batazima, abo Rwanda mwakira igitambo cy'ishimwe cyo muturiwe n'imandwa nkuru y'u Rwanda yo ku Rwanda rwishyutse nyamushyuka mu nduru nyamushyuka mu ntambara ko na gatika tarari impundu yo katarongoye karabandwa. Dore ubuhoro nyagasani, ni hirwe ni inkono tuyereze maze ducurira ubuhoro. Maze rero muri ibicumbi ntabwo twitambirira gusa, namwe ngo dutambirire u Rwanda gusa, kuko iki gitambo nicyo gushimira Imana ku Rwanda ari amahoro, ku Rwanda rwishyutse nyamushyuka mu nduru nyamushyuka mu ntambara. Ikinyarwanda igihugu kigiye kugira urubanza mandwa nkuru ishaka insinzi y'urwo rubanza nibwo rero twasabye imana kugira ngo itwishyutse tuzashingishwe intege turinde ibihinda n'ibisahinda irinde urwanda ndetse turasenga dusenga isengesho rikuru ryo gusabira igihugu nkuko ryasengwaga n'abakurambere bacu ngo seka gasanike Rwanda ngo rusekere rugubwe neza rusenderezemo amahoro n'amahe rutsindira icyago n'icyagane rutsindira ubukenye n'ubugingo buke rutsindira ubusame n'ubusharire rutsindira umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga gari kibiganza tugabire rugaba rwagisha rugabo maze twishyike mu Rwanda umwe none Imana yarabitugiriye Rwanda rurishyuka aba mu nduru aba mu ntambara kandi ruzakomeza no kwishyuka nimpamvu kise nk'imandwa nkuru y'u Rwanda tutashima abakurambere tutashima Imana y'u Rwanda ariko rero ntitwitambirira gusa ni nakanya ko kugira ngo dutambirire n'abatugana bafite ibibagoye none bikaba byaraboniwe insinzi ubwo nuko hanatambwe n'ibitambo byo kugira ngo iyo nsinzi ibatsindire ka kabi noneho babona umutsindo bagere ku mutsindo abaje rero barira bakagaruka bishimye bakongera bagatamba igitambo cy'ishimwe none rero ubwo tumaze gutamba igitambo gikuru cyo mu bicumbi cy'ishimwe ryo ku gihugu ari amahoro ko twishyutse kandi uko kwishyuka ko kuvuga ngo nubwo ibyo bisoje amahoro ariko birakomeza bibe amahoro kurushaho biva ku nshinga kwishyuka iyo wabisobanuye agatsindana narongoje umwishywa umwishywa ibindi byatsi biruma mu ruhayi rw'izuba bikagenda gute ariko umwishywa ugakomeza ukarandaranda ngo umurage w'u Rwanda reka rero dutambirire n'abagana ibicumbi noneho ibitambo byombi bigendere hamwe tubishimira Imana y'u Rwanda cyo bihuriyeho ubwo nuko buri gihe hatambwa ikigabo nta kigore gitambwa biri no mu bintu bikomeye mu Banyarwanda kandi ngira ngo n'Abanyafurika babihuriyeho sinzi niba no ku isi yose atari ko bimeze mu nyoko muntu yose no mu rugamba ubundi ntihapfa abana ntihapfa abagore hapfa abagabo
nta mutabazi wigeze ubaho w'umugore
yego abatabazi iyo berejwe ariko ibitambo byabarijwe ibitambo byo kugira ngo hatsindwe ikirunaka akenshi n'abagabo kugira ngo habeho abagore nkuko barobganyira amateke bitanze n'abandi urumva ndabize nuko abagabo babaga bananaye
cyangwa abagore bakaba ari buberejwe
ariko cyane cyane abagabo bakananara nkanyira amateke bo yagiye ari intumwa yo kugira ngo ashingirwaho agombaga gushingirwa noneho narangiza rero bituma u Rwanda ruhigarurira yanga no kuhabyara kugira ngo atazabyara umwana wo kuzazimya u Rwanda ubundi ibitambo atambwa ibigabo niyo mpamvu umugabo buri gihe usanga ajya kwitambika mu bikomeye muri uko gutamba bigira amategeko abantu bagomba gutamba ibyo abaraho bari bumare ubu rero dukurikije uko turi aha ngaha uko mudusanze aha ntabwo twajya gutamba isekurume nitwayimara kuko nta kigomba kurara ubwo uraza kwibaza babandi bari umwana w'intama wa Pasika aho babikuye urumva nize ubumenyi mpuzamico intercultural studies ndi umushakashatsi muri byo ni iyo umaze kubibona uhita wibaza ariko nk'aba badukoze ibiki kuturagiriye imyaka yose abantu bari umwaka w'intama wa Pasika byabaye igitangaza bawurye n'iminono n'iki byose ntihagire igisigara kandi mu kinyarwanda bakakubwira ko igitambo cy'umuterekero kitarazwa ni ukuvuga ko turi butambe ibijyanye n'uko umuryango wacu ungana cyangwa baje mu rutambiro ubu rero tugiye kubaga isekurume y'ihene ntabwo twayimara niyo namwe mwaza kudufasha ariko ubu namwe mwaje aha mugomba kuryaho igishobotse cyose kuko mu muterekero ntago haba ubwiko n'umuhisi n'umugenzi kugira ngo nawe niba hari ikibi cyagombaga kumwitambika abonerwe ikibi kimutsindira kuko umuzimu arira kumunyagasana dore none tamiki igitambo nyagasani abaje barira akaza bafite ibibagenza nyagasani babahaye uko bagenza iki gitambo cy'umuterekero nanjye imandwa nkuru y'u Rwanda rwashyize muri ibi bicumbi mukuru mu bicumbi nyagasani hamwe igitambo cy'umuterekero w'ishimwe yuko baganiye ibi bicumbi batagiye amaramasa dore ubuhoro nyagasani dore ishya n'ihirwe dore ubugire n'ubugwiza maze twishyuke maze rero ubu hakurikiyeho abagira ngo inkono icyure ubuhoro ubwo tumaze kubikira igitambo ntabwo bavuga kwica cyangwa kubaga oya twabagwa twashira batwica natwe tugashira no kubikira igitambo kubera uwo mwanya w'icyubahiro kigiyemo noneho ntibagiye guteka rero no kugira ngo inkono ize gucyura ubuhoro ihiye twashye tugashira abize ntibavuga bavuga ubwo noneho hari mwakebuka mukumva ko atari ibyo bapfaga kuvuga gusa ahubwo biba bifite icyo birengurizaho haba imvugo yo mu muhango turi mu muhango wo guterekera ubu turi mu mugenzo wo kubikira igitambo umuhango ugirwa n'imigenzo imigenzo ikagira imiziririzo umugenzo ubu dukoze nonaha ni uwo kubikira igitambo ubu rero tugiye gutegereza ko habaho umugenzo wo kugira ngo inkoni icyure ubuhoro nimara gucyura ubuhoro tuze guterekera nyirizina icyo gihe araba ari ku mugoroba ntawe uterekera ku ruzuba ejo rwacana mu byo aterekereye ugasanga bibaye ikibazo bisaba ko ibintu byose bitureje niho rero tuza guterekera ku mugoroba ariko kubandwaho wanga amazi imwe abandwa habona kugira ngo n'abatari bahari bazabimenye
kubandwa byo tunyuriremo mu magambo
tuzabigira ikindi gihe ariko biva ku nshinga kubanda bikagirwa n'ababanda b'abadogo nibwo bwoko bwacu sogokuruza yari umukuru w'imandwa mu Rwanda akaba umubanda w'umudogo akaba n'umupfumu mukuru mu bicumbi niho rutanga rw'amabukuru rubikomora hanyuma rero kubandwa biva ku nshinga kubanda bikavuga komatanya kubanda komatanya abantu n'abazimu babo batazima abakurambere niba igitari imizi yacyo abazimu ni imizi y'abazima twebwe turi amashami y'imizi yacu abakurambere bacu ni ikimenyimenyi baravuga ngo nakawa utakiriho ubu rero ntabwo mukibimenya banyarwanda banyafurika munkurikiye ahubwo muzi ntuza watera wantuza wundi bahanaha mutazi ejo mukazajyayo kandi kugira ngo mujye kureba aho hantu wenda hatanabaho mu by'ubukerarugendo bushingiye ku muco mfitemo masters none se ubwo abo ntibyabazamuye mwebwe ariko iby'iwanyu byabaye ibishitani byabaye ibishenzi byabaye ibintu bidafite icyo bivuze kubanda rero imana yabishyiriyeho kugira ngo abantu bayo bomatanywe nayo bomatanywe kandi n'abakurambere bayo babo kuko aribo babageza ku mana ntabwo wamenya imana so na sokuru batakubwiye niyo mpamvu no muri iyo bibiliya nyibano nayo handitsemo ngo jya umenya imana ya so iyo yakoreraga aba ari we nawe uzakorera
hagati aho mu gihe inkono y'igitambo cy'umuterekero itaracyura ubuhoro cyangwa se itarashya twaganiriye n'uyu mupfumu mu bazidonido kuri iyi mihango n'ishingiro ryayo arasobanura
kuki abanyarwanda batarimo basenga nk'uko basengaga kandi nk'uko bishaka
rega no gusenga jambo bwaryo gusenga gusega gusabiriza abanyarwanda rero ni nayo mpamvu iyo basenga ni ugusaba ariko gusega gusaba guhatiriza ntabwo abanyarwanda basaba basenga imana basenga abakurambere ubwo rero nabwo nkoze ishyano kubera ko imana ntacyo bayisaba yabahaye byose yitwa rurema rugira rugize amajya n'amaza rurema abantu n'ibintu ni nayo ibireberera yitwa iri hose ntacyo uyereka ntacyo ugombera kuyibwira ariko so na nyoko na sokuru nande ukeneye kubabwira ko ukeneye umwambaro ko ukeneye aho gutura nabo ntiwirirwa ubibabwira ubundi barabiguha kuko bahagaze mu mwanya w'imana noneho rero iyo dusaba abakurambere kuko mu bakurambere imana yaduhayemo ibyo dukeneye byose ni ukuvuga ngo
twebwe kubaho kwacu byanyuze mu bakurambere niko imana yabigenye batariho ntitwabaho niba kubaho ariyo mpana iruta izindi iyo tukaba twarayibonye kandi tuyiboneye muri abo bakurambere ni iki kindi tutababoneramo tujya kwirirwa tutezaho induru ku mana urugero nkwereke uko ibyo bitwa amasengesho bipfuye basenga ku manywa na nijoro na saa sita na ryari basengera n'ibyo kurya byeze ngo birimo umuvumo kandi ikintu kwera ni ukuvuga ko ubwo gifite umugisha ubwo se nibibyinditse bibwira ngo bari byinduye kuvuga ngo ibintu barabyisha barabimaze bibwira ngo nibwo barimo kubikiza bati ni nijoro tugiye kuryama nyagasani mana ya Aburahamu na Izaki na Yakobo batarabawe ubwo urumva ko wa muntu arimo guterekera mukaye twari mu muterekero arimo guterekera ariko araterekera abazimu batarabe abantu nibahungiye ubwanyu mu kigunda ngo ntibaterekera kandi ahubwo baterekera abazimu batarababo mu kinyarwanda nakuze ubushakashatsi nsoza kaminuza kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe hari abantu benshi basaze twakoranye nabo basarishijwe no kurenga kuri za kirazira kubavura birananirana turi abaganga bize ibyo ngibyo n'abaturuta batubanjirije ngarutse ku byaso gukuruza mbonye ko ibyo yabivuraga bigakunda nk'umunyuzo nakuze ndi umugirwa we ndakana gatoya nk'uko abana banjye bankurikira bambona bazi guterekera bazi kubandwa
nawe wabihereye icyo
gihe pe nk'ubuzima
ntabwo wigeze uba muri ibi bindi
nakuze nyuma yaho suko kuruza yarashaje bindusha imbaraga nanjye mbaho nk'abandi abanzi bumva ndi umunyamateka nta cyanjye gihishwa ndi umushakashatsi ntabwo wakuyoberanya ahubwo amateka agaragaza ibintu byose uko bimeze banzi ndi ukundi
wabaye mu kiliziya kwa pasi
nabaye mu madini yandi nk'uko n'abandi bayabamo ariko muri ubwo bushakashatsi rero nibwo bwangaruye urumva ubwo iyo bita problematique cyangwa se ihurizo ry'ubushakashatsi ryavutse njyewe ndaminuje mu by'ikiganga n'izi by'ikiganga mu ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe kera ubwo nari ngize amahirwe mbonye iby'impano yanjye kuko numvaga nzaba umuganga ubupfumu ndabutaye nibagirwa ko ari umurage ntacyo bikimbwiye n'agatsinda bisigaye bigayitse ni ibishitani ni ibishenzi erega natwe twaraho ninyo nk'abandi ndetse turanabarusha we hanyuma ndi mwimenyereza mwuga ryanjye rya mbere mu bitaro by'indwara zo mu mutwe barabizi abanyoboye mu bushakashatsi nabo twagiye dukorana umurwayi wa mbere nahawe gukurikirana yari yarasaze kubera guca kuri kirazira nabimenye nte kuko ntiyavugaga bandika izina ryawe wowe muganga uje kwimenyereza bakakubwira umurwayi uzakurikirana bakaguha n'umuganga umenyereye uzakumenyereza nsohotse hanze kumureba hobota akazuba aho ngaho bumva akayaga mpamagaye izina ntiyitaba ariko abari bamaze koroherwa nibo bantungiye agatoki bati dore nguriya baba baziranye ariko mu bintu twize indwara zo mu mutwe ahambere n'abaturage uramutse ubabajije uhita wumva ko umuntu nyine iyo yasaze biba byarangiye nyamara mu kinyarwanda harimo isomo ryabyo tutiga mu mashuri cyangwa tutigishijwe neza rivuga ngo n'umusazi arasara akagwa ibyo se nabyo twabyize mu mashuri ariko ahubwo amashuri yaraje atwibagize ibyo ngibyo basogokuruza rero bari bazi ko iyo umuntu yasaze yagize ibyo bintu bimubaho mu mutwe akarwara uburwayi bwo mu mutwe atataye ubwenge bwose n'icyatumye asara aricyo kirahari kuko atasaze ukundi icyo gihe iyo wabigezeho mu by'ubuzima bwo mu mutwe uba wamaze gukora icyo bita diagnostic uba wamaze gusuzuma niba rero wanasuzumye nabi uranavura nabi guhera kuri uwo ariko ubwo ndamwegereye nibwo naje kumenya ko ari ibyo byamugize bityo kuko nyuma y'uburyo nakoresheje butuma utavugaga ashobora kuvuga ko yari yaragobwe ubwo ibyo simbijyamo abaganga bizi ibyo mu mutwe barabizi ibyo bita body language aho ntavuga ariko nkaba mvuga ukundeba ukabona ko turi kumwe cyangwa tutari kumwe nk'uko abadukurikiye umunsi kuri izi kamera zanyu babona batari ku kiriya kigo ibyo kivuga nibyo nubwo wenda tutabyemera cyangwa kiraremekanye barabisoma buriya ku ruhu rwacu rwo mu maso ubu nzi ko mundeba noneho rero nawe niko mu ntekerezo ze humvikana no muzawe binyuze ku ndoro uko kubona aza kunyifungurira rero ubwo ababonye ko hari aho mushobora guhurira rega muganga icyo wamfasha ni kimwe nuko wamfasha nkava ahantu aravuze igitangaza kirakoretse nyuma y'imyaka itatu n'igice atavugaga yo yanyega guhuma stageri mufata nk'inyika guhuma atangiye kugira ibyo akora mvuga ko atari igihe nisoko kuruza wakoraga ntabizi nibikize ubu arahakana ko arwaye mu byo twize waje abute naje ndwaye ariko ibyo ndwaye ntibyakirira hari ahantu yumvaga yakirira njya kureba aho ariho naje kumenya ko ari mu bavuzi ba gihanga kandi ntitubitayeho ubuvuzi bwacu ntago bitayeho ni ibintu bidafite shinge na rugero bitakijyanye n'igihe abanyamadini aho baziye ni ibishenzi ni bishitani niyo mpamvu nabajyayo bihishe hanyuma nibajyayo bihishe nibyo bakora bashobora kubikorerayo nabi ugasanga habayemo n'ibibazo ubushakashatsi rero ubwo buratangiye kandi kwaso gukuruza nzi byahaberaga nzi byo yakoraga none se kuyu yananiranye nari nasomye dosiye ye mbona ko amazi yo myaka 3 n'igice kumuvura byarananiranye nari nasomye abaganga bamuvuye bibitangaza mpuzamahanga batwigishaga bananiwe yewe binyiga guhumutara narangije nari sanse nda ibyo ndabishobora ne ariko ko so gukuruza ibi yabishoboraga atara niza atazi no gusoma no kwandika none yewe bikaba binaniye ngo ndaminuje mfite na wa murage we ubwo narawirengagije si umwanya wo kugira ngo mbe nawugarukaho ahubwo ngendere mu birenge bye ese ubwo ntazangaya umuzimu we ntazantera mbwira abatuyoboraga nti nabonye ibindi bintu bidasanzwe tugomba kuba twibeshya kuri izi ndwara tukazifata nuko zitari kandi zishingiye mu mico y'abantu kuko nta buryo kurwara mu mutwe bitabanje no kugira ikibazo mu muco we
tuvuga umuco tukavuga n'ukwemera ukwemera n'umuco birafatanye
muri kiriya kirango cy'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco niho cyavuye iki kigo duhagaze mu uyu munsi wa none cyavuye muri ubwo bushakashatsi ubwo nibyo nakubwiraga uranyimerera kugira ngo bitware neza ndavuga nti ngiye gukora ibintu rero byo kwa sogokuruza ngiye kureba ko navuze bya bindi byo kwa sogokuruza nibyo nize ahari dukuremo ibindi bintu kuko nari narize ibyazi bw'umuntu Fred nari narize bya George Dufre nari narize ibyo abaganga batandukanye batangije uburyo bwo kuvura indwara n'ibibazo bitandukanye byo mu mutwe mbone ko babitangije biturukije mu bibazo bahuye nabyo iwabo mu mico y'iwabo twebwe impamvu ntabyo duhanga nuko twamaze gutandukanywa n'umuco wacu kandi umuco niwo shingiro ryo guhanga igihe nasobanukirwaga iby'imihango navuze neza nyuma y'ubwo bushakashatsi yuko utagira imihango atagira ibyahanga kutagira imigenzo atagira uko agenza ihurizo rero nkabaza abantu ngo none ko mwaretse imihango muzabona ibyo muhanga mute ko mwaretse imigenzo kandi bibagenza ari uruhuri muzabona uko mugenza mute uyu munsi wa none Afurika igwije abantu benshi bize baminuje ariko bamaze iki babashomere
turavuga ngo abantu nibagaruke ku muco ariko ku muco tugifite kwemera kutandukanye n'umuco
aha birahura n'ikibazo wambazaga ngira ngo uti umuco no mu mwuka w'umuntu n'imyizerere bihurira he mwebwo bushakashatsi rero nibwo nagaragaje ko hari igisobanuro gishya cy'umuntu tutamenye ko umuntu tumuzi igice ari nayo mpamvu tumuvura igice indwara nyinshi zikitwa zidakira kandi zakabaye zikira ubundi mu kinyarwanda nta buganga butagira ubugangahuzi nta bisari bitagira amasubi nta kuzinga kutagira kuzingura nta maroza atagira ikirogora nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo nta joro ridacya tubifite mu mabara makuru y'u Rwanda niho nahise mvumbura amabara makuru y'u Rwanda n'umweru n'umukara ni joro n'amanywa ni bisari n'amasubyo nibwo buzima ariko nta bisari bitagira amasubyo iyo byivanze byombi bibyara ivu ivu nibyo twiraba iyo dushyingura ni ukuvuga ko mu rupfu kuri twebwe abanyarwanda urupfu si ikibazo abanyarwanda bakiri ku muco wabo ntabwo urupfu ari ikibazo ariko ubu ngubu n'abo bakirisitu batinya urupfu n'abo basilamu batinya urupfu bakakubeshya ngo ntibarutinye ariko bajya kurugeraho bati bagasenga ngo rutaba mu kinyarwanda ahubwo umuntu yamenyaga ko agiye gupfa agahamagara abe kugira ngo abasezere icyo bitakuraga akababwira n'uko bizagenda yarangiza kandi avuga ati nimpfa ntimuzampambe hariya ntimuzagenze gute ntimuzandirire ahubwo muzatarame none se urumva gutandukanywa n'umuco w'umuntu atari ikibazo muri icyo gisobanuro rero mvuga ko umuntu arinda atandukanywa ubugira kabiri bwa mbere nawe ubwe nibyo biri muri kiriya kirango kuko ni inyabutatu agizwe n'umwuka intekerezo n'umubiri umubiri rero urabona ko ari w'umugari ushyiganga ahanini rero twatwawe n'umubiri nibyo byo mu mutwe tuvuga n'abizi intekerezo bashiduka batwawe n'iby'umubiri kuko iyo binaniranye bajya gutanga ibinini bajya gutanga inshinge bajya kugira ngo
umwuka ndibaza ko bigeranye na
imyizerere yego imyemerere yacu
ngo dukomere ku muntu ariko tukaba dufite imyemerere y'ahandi
nicyo kibazo gikomeye kuko muri ubwo bushakashatsi twagaragaje yuko burya mu mwuka w'umuntu imyemerere y'umuntu niwo muco ubundi umuco w'umuntu niwo myemerere ye nunareba shatse idini runaka iryo ryo ryose twasesengura muri aya madini yose mva amahanga Afurika niyo yabigorewe kuko ibyo byose byarasibamye hazi iby'ahandi ni imico y'ahandi yakuze barayizana barayidushyikiriza
uravuga ko nta muco tukigira rero
none se uri hehe kandi mwebwe muravuga ko muri abanyarwanda kandi muri abakirisitu kirisitu se n'umunyarwanda muri abana ba Aburahamu se n'umunyarwanda ubwo se muri abanyarwanda di
umuntu uri kukureba umuntu kubona arabona ufite ibaba ku mutwe
yego kuko ari umutsindo
ati arabona ko bidasanzwe
no mutsindo hasa hari imitego myinshi myinshi cyane tukeneye imitsindo rero iturenze iyo mitego
ntabwo ari ibishitani
mbese ubwo ikintu kikurenze imitego kikayikwishutsamo kabivamo nibishitani ese ubundi iyo shitani mwayikuye imvuno muhetu nta ariko abantu barahonye muri rusange mu kinyarwanda ubundi tugira imana rurema tukagira na rurema nkwashi rurema nkwashi uburabona abanyabugeni bacu hano bakoze iby'amarangi bakora ibintu by'ubugeni bikomeye babikoresheje amarangi yabo ariko haba ubwo umwana w'inkubaganyi azaza muri ayo marangi agasharaturamo inzara cyangwa agasharatuzamo ikara akagira ati wenda hari mu irangi ry'umweru ntabwo ibyo bizatera ikibazo usiga amarangi umunyabugeni oya azongera afate akarangi yongera anyuzemo yigendere niko imana na rurema nkwashi babanaga rurema nkwashi ni nk'akana k'inkubaganyi ariko satani iyo nyazi imvuna muheto ngo itera mu ijuru igateza intambara ikarwana n'imana yayiremye hanyuma ikayikuraho bingahe byakangahe by'abamarayika ni kimwe cya gatatu n'ibibiri bya gatatu simbizi sinshaka no kumenya iyo mibare y'amafuti itariho rwose urumva iyo mana bazaniye abantu iyo atari nyantege nke ese imvura muheto bagomba gutwara ingabo zayo bakayitera mu bwami bwayo bagasa naho bagiye kubusenya yanananirwa urwo rugamba irutsinzwe ikaruhirikira mu banyantege nke yashyize hariya ku isi bitwa abantu bayo ngo ariyo yabaremye iyo mvuna muhetu ubwo izaza kubwira icyo abantu ngo izaza kubatwara ariko we
ariko hari imana
ngiye imana abantu bazaniwe buretse ubanze ubyumve ngaka agakiza abanyarwanda abanyafurika babonye ntumeho
imana abaje batubwira iriya yo mu gitabo
iyo nkubwiye
niyo twa niyo baje basanze kuko basanze baterekera abantu basanze zihuriye he zitaniye
ahubwo se urumva ariko bisakagara ubu wowe nundi wikitirira utari wowe muhuriye imana ni imwe yitwa iri hose niyo mpamvu twebwe rero ntitunikunda niyo mpamvu tuvuga mu rwanda umuntu wo mu rwanda rw'iyo ikitwa imana y'i rwanda ariko bitavuze ko ari imana y'u rwanda yonyine i rwanda narahasobanuye uriya muntu ni umuntu w'i rwanda ibyo yankoreye uriya rwose ni ibintu by'i rwanda ariko uriya ibyo si ibintu by'i rwanda iyo mvugo ndumva atari iyo ariko ibi bintu ntabwo ari ukuremekanya bikaba bivuze ko bya bindi bitari iby'i rwanda ari iby'umuntu udafite umutima ko abaye afite umutima ntiyagukorera nk'ibyo ngibyo uriya we ibyo yakoze ni iby'umuntu ufite umutima ni naryo sengesho noneho ku byo gusenga wambwiraga abanyarwanda bagira amasengesho abiri yonyine basaba imana yonyine ntabwo basaba ibyo kurya ngo ifunguro ridutunga uriduhe none kuko mudafite amaboko yo gukora mwakoze ibibatunga kuko mudafite umutwe wo gutekereza isengesho rya mbere ni isengesho risaba imana ikintu kimwe gusa umutima bakajya ku musozi wa kigali nawo wiswe gutyo ikigali yiswe kigali kuko igihugu kibaye kigali cyagutse dufite n'ingoma yacu ngabe yitwa kiragutse igihugu kiragutse kuko umurage w'u rwanda ni ukwaguka ni ukuba bagari ariko si bagari mu buso gusa ahubwo cyane cyane mu ntekerezo mu mwuka wacu turagutse rero niwo murage w'abanyarwanda bakajya ku musozi wa kigali rero kabishywe ariho n'imandwa nkuru mwayisanze iri ubundi twebwe tuvuka ku mayaga niho basogokuruza bari bari ariko imana ifite impamvu n'indagu byatumye tuba ahangaha kuri iki gisozi ndetse cya rwabugiri nako kirima rujugira umwami wacu wahaguye ubwo yarwanaga n'abanyabugesera bakamurasa umwambi mubi noneho akagwa aho ngaho ahaguye ingabo ze n'abanyarwanda bakiyasira baturuza iki gisozi kidutwaye umwami yego uruzi iki gisozi rafite ingoro hari haruguru ntora uruzi iki gisozi kidutwaye umwami wacu cyitwa gisozi gityo na bugingo n'ubu
iryo ryari isengesho rya mbere ryo gusaba
imana umutima bakavuga rero ngo hora n'imana kigali bagiye kuri uwo musozi ngo mana y'i rwanda twaje kwenda umutima ndarivuga mu ncamake ngo u rwanda rugire umutima inka zigire umutima ingabo zigira umutima ingoma zigira umutima abantu n'ibintu byose by'i rwanda bigira umutima
umutima muri
make umutima gusa mbivuze mu ncamake none se ko muri abanyamakuru ko umuntu ajya kuvuga mukamucamo ngo nta mwanya mufite kandi mwaje kubaza ibintu bikomeye buretse rero
umutima wonyine kugeza nubwo n'inka nazo ziwugira kugeza ubwo n'amata yazo uyankumva ari mu buntu ntago bavuga ubumuntu ubumuntu sinza abantu babukuye n'ukwikunda gusa no kwiyemera ubuntu mu bantu n'ibintu ariko ubu uyu munsi ubuntu lentu abize filosofi barabizi filosofi africaine naho byavuye ni hano mu Rwanda umutima lentu ni kirimo imbere mu kintu kuko no mu mutima habamo intimatima abandi bagaragaje umutima ngewe nagaragaje n'intimatima intimatima uzayibona tujye munsi na insina ifite agatima k'imbere ibiti bitandukanye urabica imbere ugasanga amakantu k'intimatima bita intimatima wagereranya n'umusokoro wo mu rutirigongo witwa mwale pinière urumva ndabikubwira nk'umuganga wabyize iyo umusokoro ugize ikibazo iyo rwa rutirigongo rugize ikibazo udapfuye urasara ubwo se abantu bapfuye ku muco wabo ya ntimatima batakiyifite batayifite ya myizerere yabo urumva bariho ibyakurikiyeho ni ikiza sintambara si ukuryana bihoraho nitubakura kuri uyu muco wabo turaba tubashoboye ibyo ni amateka azwi umwami wa kabiri w'ububirigi Leopold yabwiye abamisiyoneri bari baje muri Afurika ikibajyanye bazanye iki bazanye amadini wambwiraga bazanye ya myizerere ariko natwe twari dusanga mu myizerere yacu ntabwo mugiye kubigisha Imana rega nabo barabizi ko twari dufite Imana ni ibintu bizwi mateka ntabwo mugiye kubigisha Imana kuko barayizi bayita Mungu bayita Nzambe bayita Imana bayita bayita Rurema bayita Rugira havuga amazina atandukanye ikibajyanye ni kimwe ndagira ngo mwumve ikintu mwita imyizerere rero ntago ari imyizerere nk'imyizerere iyo turagura iyo turi mu bicumbi iyo tubandisha iyo duterekera turavuga ngo si igiti igiti cyumvira umupfumu si inkoni bukoni si baba bubaba si imisatsi busatsi bifite ikindi bivuze ibyo rero nibyo bita symbols ibimenyetso ibirango ubuse Afurika iracyafite ibirango byayo ikibajyanye rero ni uguharanira inyungu zacu za politiki ni ukuzorohereza kugira ngo muzorohereze ni uko abo banyazi mubakura ku myizerere yabo gakondo mubakura ku mitsindo yabo inzaratsi zabo imitsindo y'intambara kuko ntitwazabasha kurwana namo ngo tubatsinde bakize ibyo bintu byabo barabikoresha bigakora birakora we zirabandwa ntizigiza ni ukuvuga ko iyo tubandwa iyo dukora imihango yacu ntabwo ari ukugira nk'aho birimo kuba kandi bitaba umunsi twatuye igitambo cy'umuterekero ntabwo twagihimbye kuko muri itangazamakuru mwaje twe twabahamagaye ntabwo ni uko cyari gihari cyakoze mwifuje ko ibyo bintu mwabisangiza abo bakurikira ngaho ni mubijyane ariko tupfunditse aho ngaho abantu nibagira umutima ntibazagira ubuhone nk'ubwo abantu bagize ngo kuvuga ngo tubigarurire tubatatanye tubone uko tubategeka kubera icyo ushaka kubatatanya kubera iki mutaturana nk'abavandimwe mudatongana kubera iki mutabana amahoro ngiyo isi y'i Rwanda ngicyo icyo Imana y'i Rwanda yavugaga ubwo se bari bafite umutima kandi nibo bazanye Imana ngiyo Imana mwayobotse disi mwarungutse pe ni muyoboke rwose isi yose muzajya i Siyoni kandi Siyoni harahari n'ubu Afurika yose irwana ijyayo irwana ijya i Siyoni umwana wese wa Afurika arashaka green card arashaka ntuza arashaka yo kujya he ibyo bihugu bifite ababivunikiye baritamba baravunika mu nyungu zabo zishobora no kuba zarakozwe mu bundi buryo hanyuma wowe ntushaka kuvunikira igihugu cyawe ushaka kuvunikira gakondo yawe ntushaka kuvunikira umuryango wawe uzaza mukute ngiye Imana abantu bakiriye icyo yabagejejeho yabatejeje umutima nibibura mutima cyakabiri abanyarwanda basabaga Imana no gusabira igihugu umunsi twatambye igitambo cy'ishimwe y'uko igihugu cyacu ari amahoro noneho rero barasengaga bati seka gasanika i Rwanda rusekere rwubwe neza nabyo ndabivuga mu ncamake nta mwanya dufite rusenderezemo amahoro n'amahe utsindira ubukenya n'ubugingo buke utsindira ubusame n'ubusharire utsindira icyago n'icyagane rutsindira umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga gari ikibiganza tugabire rugaba rwagisha rugaba birimo ibintu bikomeye we basogokuruza iyo mboneza bitekerezo filosofia iyo myizerere bari bayifite batarajya mu mashuri nk'ayo twagiyemo none turi ratangutwara minuje dufite za PhD dufite ibiki mateka boneza bitekerezo nanjye nize byinshi rwose eh nta ubimarayo ariko narize pe hanyuma ariko tumaze iki ko tutigeze tumenya intimatima cyangwa umutima w'ibyo ngiye ibibazo byose Afrika ifite uburayi buhora buvuga ngo buje gukemura Amerika ihora ivuga ngo ije gukemura ntabwo ari Afrika ibyitera basa gukuruza barimenye iki turi mu ndagu ni waje kubaza umupfumu ugende uvuge ko umupfumu yabivuze pe none ko babivuze nubundi basa gukuruza ntarabaho none rero ndabibabwiye rutsindira umwanzi wo mu kirambi iteka ryose wa wundi muri kumwe umuvandimwe wawe umuturanyi wa bugufi uwo mwakabaye musananirana ibihugu bya Afrika biturana neza nibingahe eh mbonye umuntu wawe ugira utya eh rwose abantu eh wa wundi wa bugufi mwakabaye musananirana mukagira ibyo mugerana niwe mugirana ibibazo ariko nawe atari wubitera mwanzi wo mu kirambi numurozi uvuka ishyanga none abatindi namwe muraterekera bazimo bishyanga kandi tuzira umurozi uvuka ishyanga uvuka ishyanga uko intambara zibaho kwisi turabizi nk'abanyamateka abantu baza kubwira ko bagiye kurwanya intambara ahantu kandi aribo bayitera amateka arabigaragaza sinshaka kunegurira abazi mu mundaro abumva ko ari abanyamateka bagende barabona ingero nyinshi ibyo byose baso gukuruza babimenye kera nibyo basengeraga gusa bigereranye na ya myizerere mvamahanga umuntu yirirwa tugirije amavi hariya avuga ati ifunguro ridutungura iduhe none aho guteshwa kujya kurikorera umutindi afite amaboko afite n'ibitekerezo ubwo ndabwira mwebwe abarebera kubifatika ngende umupfumu umupfumu rero biva kunshinga gupfumura kurenga ibigaragara ukagira mu bitagaragara ikibazo waje kumupfumu kumubaza ibigaragara kandi bavuga ibitagaragara kumubaza ibifatika kandi wavuga ibidafatika urayira ngo bigende bite ni nayo mpamvu hataraguza umuntu wari we wese haraguza umwegeramana haraguza umuntu mukuru umubyeyi umubyeyi rero nawe ni nk'imana mu bantu ni imana ibaza indi mana none uri imana yaje kubaza imana ku imandwa yitwa nyagasani niyo urambabarira rero hari igihe ubaza ibibazo ukagira ngo sendasubije ariko jyewe nzi ko nasubije ntabwo rero nizeye ko u Rwanda ruzongera kuba uko rwahoze rukaba u Rwanda rw'i Rwanda ntabwo nizeye ko abanyafurika bazongera kuba ab'umwimerere nk'uko bari bakagaruka ku mico yabo bakareka imico y'ahandi cyakoze imico y'ahandi gasabana n'iyabo noneho nk'umunyamateka rero abari humpfundikira noneho mvuga ibifatika bifatika rwose nibyo turimo kugira mu bushakashatsi wenda ibindi tuzabibatangariza ubutaha kuko turabukomeje u Rwanda bivuze kwanda kwaguka buhoro buhoro ariko bizira imbibi zabiza ahantu saba n'izi gihe ubwo se urwo Rwanda ruzazima imana ituye mu mitima yacu ntabwo ari imana yubakirwa inzu nk'izi nsengero zuzuye Afurika Afurika ifite inganda zingahe ibihugu byacu bifite inganda zingahe nizo nyinshi cyane abantu bari mu mwuka bari mu kirere barasaba imana ibyo kurya aho kujya kubikorera abandi barubaka inganda zibikora barahingisha amamashini baragira bate namwe twohereza imyaka mwahinze iyihe duhimvura mana abandi barayirema mu guhindagura ikirere uko bashaka bakanabatera ubutayu mwebwe murimo murabisaba imana ngiye agakiza mwabonye ibintu bibiri byonyine nibyisi keneye n'uyu munsi wa none iyo bavuga u Rwanda ntabwo baba bavuga u Rwanda nk'iki gihugu mubona baba bavuga isi yose twe ntabwo twikunda ngo twange abandi niyo mpamvu bavuga mu Rwanda umu no mu Rwanda rw'iyo abo mu Rwanda rw'iyo baraho mbese usaba umutima gusa aho rero isi yose izatura neza tongana musabe ko isi ibona amahoro urumva basabiraga igihugu nawe udakeneye gusabira igihugu cye kandi igihugu nikibona amahoro n'icyawe kizabona amahoro ariko kuki ibihugu bituranira kubuzanya amahoro
Mahoro Angel we n'umugabo we n'umuryango w'abantu bakiri bato bemera kandi basenga muri ubu buryo bwa gakondo bwa Kinyarwanda igihe bibaye ngombwa bakorera umuhango wo guterekera mu rugo rwabo cyangwa bakajya ku mupfumu rutanga rw'amaboko Mahoro yinjiye muri uku kwemera nyuma y'imyaka myinshi yararwaye igifu akakivurwa n'umupfumu rutanga rw'amaboko avuga ko nyuma aribwo yajijutse akabona ko yigusubira ku kwemera gakondo kw'abanyarwanda Mahoro twamusanze we mu rugo mu Nyakabandi Kigali atangira utubwira uko baterekera aho iwabo n'impamvu bahisemo gusenga gutya
njyewe nsengera mu rugo nsenga mfite ibyo nshima akenshi turanaterekera rero iyo ufite icyo usaba ni ngewe guterekera ni mu buryo bwanjye ariko mbibona nk'igaburo ni nk'igaburo nibwo buryo mbibonamo kuko iyo ndi kubikora nka nibuka uburyo nakoraga biriya mbibona nk'igaburo rero nge igaburo naryo ni buri kwezi ntago umuterekero rero ugira igihe uko ubyiyumvishemo niko ubikora no mu gusenga uko wiyumvishe niko usenga ariko ntago wambaza abakurambere b'ahandi ntago najya gusenga ngo nindanze mvuge Yesu dusabire mutagatifu Mariya dusabire cyangwa se ngo nza n'abakurambere b'ahandi Mariya ntago ari izina ry'ikinyarwanda sinzi n'icyo risobanuye
ugera uri guterekera hano mu rugo ngenza gute
nambi igitambo nkazana mu muriro ubundi umuntu abanza kumurinzi agaha abakuru yamara kuha abakuru akazana no mu muriro ni abakurambere bacu n'abazimu bacu batazima bari mu isanzure twebwiye umuntu avuye ibuzima twumva ko agiye ibuzima ababaye umuzimu umubiri niwo dushyingura ariko roho ntabwo uyishyingura roho iba yavuyemo rero twebwe twumva ko roho ijya mu isanzure ikagira uburyo ki wenda idufashamo ikanadukikizamo byinshi tuba dukora baba babibona baba babyumva n'ubwo buryo njyewe mbibonamo nk'uko utekereza ko Yesu yagiye mu ijuru Yobu yagiye mu ijuru njye mbona ko bari aha ngaha hafi mu isanzure
ubwo abakurambere bawe ni urugero n'ibanze
ni papa wanjye ko nawe yaratabarutse ni basogokuruza n'abo ngabo njyewe nibo bakurambere banjye nawe ufite abawe n'uyafite abe n'abandi bose bafite ababo ubwo bo nibo bakurambere bacu tuba dusenga tuba twambaza ariko ntabwo bavuga mu izina kuko ubu bavugiye muri rusange none se nimba umukurambere wawe sogokuruza wawe afite ibigwi afite uburyo yabashaga kugera kure n'imana kubera iki atamfasha mu gihe ndi mu bibazo mu gihe uwanjye wenda we yari afite uburyo cyo ari hasi niyo mpamvu ntabwo tuvuga ngo bazimu bacu batazima ngo mvuge mu izina rya papa cyangwa se rya sogokuru oya vuga abakurambere bacu bazimu bacu batazima ni abakurambere b'u Rwanda muri rusange bose baba barimo hejuru yabo hakaba imana rero niyo byose niri hose nta yo ni ikindi kintu ariko ubwo urumva kuko bo bari mu isanzure byibuze iyo mvuze bakurambere bacu bazimu bacu batazima mana y'u Rwanda dore turabashimira bino na bino twarabisabye kandi tubigeraho mwakira igitambo cy'umuterekero nicyo twakigeneye amashimwe y'ibyo twasabye tukabihabwa ntabwo twebwe amasengesho yacu ajya kure ngo tujye kurondogora abazimu b'ahandi bose nimba ari ugushimira urashimira ibyo wasabye nimba ari ugusaba urasaba usoze ntabwo njyewe nzi kujya kure ngo mvuge ngo ndanasabira n'abandi ngo nsabire na bariya imyuka yacu nihura akenshi rero njye ndisabira cyakoze iyo numva ko ngomba kugusabira nsabira u Rwanda muri rusange ubwo nawe uba urimo none se amashitani abaho ngo shitani ngo umuzimu ngo yaguteye wenda birashoboka ko wamuhemukira akagira ubu simbizi pe kuko njye ntago birambaho ngo mvuge ngo ni amashitani ngo wenda kubera ko uzanamo ikintu umuzimu kandi iyo basenga bavuga ngo abazimu turabirukanye ntabwo bazi umumaro w'umuzimu
ko birukana abazimu mwe muvuga mukaba
twe turaba tuzi agaciro kabo none se uriya ziko Yesu ari umuzimu none se uriya ziko Yohana ari umuzimu ko mwambaza azi ko Mariya ari umuzimu se ntabyo bazi kandi barabambaza rero twebwe tuzi agaciro kabyo niyo mpamvu twe twambaza abazimu bacu batazimu nta none bariya ni abazimu b'ishyanga cyakoze uwo muri Isiraheli namwambaza nyine azaba ari mukuri kuko ni umuzimu we ariko se ngenda ajya kumwambaza ab'iwacu n'abashyize nabazimije ndi gushaka kubazimya ari nabyo abanyarwanda bakoze sibye ko wenda muri iyi minsi ndi kubona uburyo ki bamwe na bamwe bari gusa nk'aho bagaruka mu muco gakondo wabo
muri mo cy'ubuzimu si ikintu kibi
ntabwo ari ikintu kibi kuko mu gusenga se reka ngaruke wenda nyiri umwa DP narasengaga izina abazimu bashye urikumva narabivugaga ariko ngagaruka ngavuga Yesu dutabare kandi abazimu nababwiye ngo bashye ndabatokesha nuko ati mana ya Yakobo koko wanyibutse Yakobo ni iki se siyavuye mu bantu aka umuzimu ubundi ubuzima bwazimye ni wo muzimu none se abo bose ndi guhamagara wumva ikintu tutazi no gusenga abo ndi guhamagara nyuma nkongera nkavuga ndirukana abadayimoni ndirukana abazimu kandi nabari abazimu uri gusenga ubasaba ariko nanone ukabatokesha ngo bagende ibi bintu ntagara amashitani nkuko babivuga ntagara amashitani nkuko ngiye mbirimo kuko nangeregana hoze mbyita iby'abashitani ntarabijyamo ariko nabonye akamaro bifite nabonye icyiza cyo kugumana umuco rega bino bintu byo kuvuga ngo tugiye gusenga no gutuma umuco wacu tuba twamaze kuwuta twawugize ikibi kandi koko nkuko baje babivuga ngo ni kibi bipfumu n'uburozi mbese umurozi n'umupfumu ni bamwe bararuga bakica bagako ariko ntago ariko kuri benshi rero bazi ko wa mongani ari noza ari uguterekera ngo amasake gusa uterekera ikiri buhaza abantu baraho none se nzajya guterekera ikimasa turi abantu babiri mu rugo cyangwa turi abantu batatu
ushobora guterekera ikijumba
oya hari ubwo ni hari amaraso abagomba kumeneka kuko buriya nitujya no mu bintu bya Bibiliya na Yesu yatanze amaraso kugira ngo arokore abantu runaka rero ntago wamena amaraso y'umuntu kirazira abantu bapfa bagashira kirazira muri iriya mihango kuko abantu benshi ngenda bizi baravuga ngo none se ngo ko hazamo n'ibitambo by'abantu ngiye akenshi nicyo kibazo bakunze kumbaza kirazira kikaziririzwa ni umuntu utazi ibyarimo sibye ko nanaho mbizi ariko nta gitambo cy'umuntu kibaho
hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk
Pastor Nkurikiyinka Marie Claudine ho mu rusengero Bethesda Holy Church na ruguru uri ku musozi umwe wa Gisozi n'ikigo cy'ubuzima bushingiye ku muco cya Rutanga rw'amaboko waratubwira impamvu abantu bemera Imana kandi abanyarwanda benshi ubu bakaba bayisenga mu buryo bwa Gikristo avuga ko imihango y'iguterekera n'indi nkayo abifata nko kutamenya
impamvu abantu bemera Imana bica mu ijambo ryayo abantu bemera Imana kuko niyo yabaremye bemera Imana kuko niyo batura ibibazo byayo ni nayo ibasubiza abantu bemera Imana kubera ko hejuru y'abantu ni Imana ishobora byose ni nayo akenshi usanga abantu bashakisha abandi bagashakisha mu zindi Imana kugira ngo babone ko ibibazo byabo byakemuka ariko abantu bizera Imana bo bayizera nk'umubyeyi ushobora kubakemurira ibibazo ubaba hafi kandi uzabajyana no mwijuru
none rero Imana twemera Imana yo mu Rwanda Imana yo ku isi Imana y'abazungu Imana y'abashinwa Imana ni iyihe
Imana twebwe twemera ni ya Mana isumba byose niyo se w'umwami wacu Yesu Kristo iyo niyo twebwe nk'abakristo twemera
iyo ni Imana y'abakristo ariko hari n'abatari abakristo ese nabo iyo Mana niyo bemera
bo bayita Imana twebwe akenshi tuyishyira mu nyuguti ntoya abari tuyita ikigirwamana nk'abizera Kristo kuko Imana ni imwe ntago Imana iba mu mashusho abajwe ntago Imana iba mu bintu bifatika Imana iba mu ijuru igakorera mu bantu mu isi ikazigaragariza abayo rero indi mana nk'imana ibindi bihugu byemera mu Rwanda bari bafite imana bemeraga ndetse no mu bindi bihugu nk'ubuhinde bagira imana zabo bikorera babumba izo twebwe nk'abakristo tuzita ibigirwa mana kuko twebwe twemera Imana yo mu ijuru, Imana yatumye umwana wa Yesu Kristo aza mu ishusho yayo kugira ngo aze mu isi kutwigaragariza. Iyo rero twebwe niyo Mana twemera.
Abanyarwanda ise Imana abanyarwanda bemeraga kuko hari n'abayemera uyu munsi n'uburyo bayisenga, ibyo bintu wabigira bite n'Imana Kristo uyu munsi wowe wemera n'abandi bantu bemera?
Imana abanyarwanda bemeraga, hari n'ahantu mperutse kujya muri mize mbona n'uburyo bayisengaga, hariho bayemeraga koko nk'Imana itagaragara, bakayemera nk'Imana rurema, bakayibara nk'Imana wenda batazi ariko bakumva ko iriho. Ariko hari n'abagiye bayizerera mu bindi bintu, mu bishushanyo, mu bisekuru, hari abagiye bayizerera gutyo. Rero iyo ngiyo nshatse kwigeranya n'Imana yacu ntaho byahurira, kuko Imana yacu yo ni umwuka, uyibona ayibona mu mwuka, yizerera mu buryo bw'umwuka aribwo bwa bundi bwa Roho Mutagatifu. Rero buriya icyo umuntu atamenye ntazakibazwa, ariko icyo abizera Imana yo mu ijuru tubereyeho ni ukubamenyesha iyo Mana y'ukuri, kugira ngo bayizere, bayizerere mu Mwami wacu wo Yesu Kristo twababwiraga, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo nta n'uzajya ku Mana Data atari umujyanye. Rero ikintu dukora ni ukubabwira ubwo butumwa bwiza, kuko n'ubu hari abakiri muri iyo nzira, kugira ngo bayoboke Imana y'ukuri.
Abo Banyarwanda bagitekera bakibandwa iyo mihango yabo yo gusenga nk'uko babyita, muyite kimwebwe nk'abakristo?
Iyo mihango bacamo twebwe tuyita nko kutamenya, tuyita nko kutamenya, kuko iyo mihango ibasaba byinshi. Iyo mihango bacamo kenshi ibasaba ibitambo, ibasaba imbaraga nyinshi. Rero twebwe iyo tubabwiriza, tubabwira ko twebwe twabonye Imana idasaba ibitambo, ahubwo yaduhaye igitambo kimwe ari cyo Yesu Kristo, ari cyo umwana wayo w'ikinege yaduhaye, kugira ngo ibitambo bikurweho, ahubwo tugire ubuzima bwiza tukiri muri iyi si, ndetse tugire n'ubuzima bwiza tukiri mu ijuru. Kuko usanga abakiri muri izo nzira akenshi bagenda bahura n'ingorane, bagenda bahura no kwakwa ibyabo, bakabitambira ibyo bitambo. Ariko twebwe twabonye ko igitambo Imana yaduhaye kizima kidadusaba byinshi, gisaba gusa kumwizera. Icyo rero twababwira ni ukubabwira ngo nibayoke inzira nziza, amasengero arahari abwiriza ya Gikristo, bayoke iyo nzira nziza, ibyo bibaruhije izo ndwara, ibyo bigenda mu miryango yabo, Yesu aje kubikuraho. Ariyo mpamvu Imana nongeye kubishimangira ko hariya muri Yohani bico bitatu murongo wa 16 havuga ngo kuko Imana yakunze abari mwiza, ngo byatumye umwana wayo w'ikinege, byatumye atanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Rero twebwe twababwira ngo nibaze mu muryango wa Gikristo kugira ngo batazarimbuka, kandi bakiri no mu isi bagire ubuzima bwiza.
Umuntu usenga, yaba asenga ari umukristo, yaba asenga mu buryo butari ubwa Gikristo, umuntu usenga Imana akwiye gusenga gute?
Umuntu usenga Imana, ndumva nshaka guhera nko ku ndangagaciro y'umuntu usenga Imana. Kuko umuntu ashobora gusenga amagambo ayasubiramo ariko adakora ibyiza, kuko ibyo ngibyo Yesu yaravuze ngo abanjye nzabarebera ku mbuto, ni ukuvuga ngo ku bikorwa. Umuntu usenga akwiye kubaho mu buzima bwo kubana neza n'abandi. Umuntu usenga akwiye kubaho mu buzima bwo guhora atekereza Imana. Burya iyo utekereza Imana, iyo utekereza Imana nk'inshuti, ugatekereza Imana nk'umubyeyi, wirinda kuyikosereza. Gukosereza Imana ni ukugirira mugenzi wawe nabi, gukosereza Imana ni ugukora ikibi, kandi burya amategeko y'Imana ari mu mitima yacu. Akenshi rero ni ugukora igihabanye n'ubushake, yuko z'igihabanye n'ubushake bw'Imana amasengesho yawe abapfuye ubusa. Dukwiye rero gusenga gute? Hari ijambo Yesu yavuze ati musenge mutyo, ariko ni rya sengesho rya data twese uri mu ijuru su kuri subiramo ahubwo rikubiyemo ubuzima bw'umuntu usenga no umuntu usenga akwiye gushima Imana ibyo yamukoreye umuntu usenga akwiye kwitunganya agasaba Imana imbabazi akabarebarira bagenzi be umuntu usenga akwiye kwishyira Imana akayisaba kumushoboza kugira ngo abeho ubuzima buyinejeje kandi izamugeze no mwijuru rero bikubiye rero muri rya sengesho rya data twese uri mwijuru umuntu usenga ubundi gusenga n'ubuzima gusenga n'ubuzima gusenga n'ugukora ibyo Imana ishaka ubundi ukayiha umwanya ukaganira nayo ukayibwira ibikubabaje nayo ikagusubiza kandi ukayishimira n'ibyo yagukoreye nuko rero dukwiye gusenga tuyishima dukwiye gusenga dukora ibyiza dukwiye gusenga tunayisaba dukwiye kwisenga kandi twizera ko tuzajya mu ijuru ko hanyuma y'ubuzima hari ubundi
umupfumu rutanga rw'amaboko wariko abona imihango yo gusenga mu buryo bwa gakondo ari umuco w'u Rwanda n'abanyarwanda udakwiye gutakara kandi ko ushobora kuzongerwa kwira hose mu Rwanda
ntabwo ari ubishaka gese wumvishe nabigarutse mu mbishaka ntabwo nanye nabishakaga nanye navyangaga ni Imana y'u Rwanda ibishaka
tuzabigaruka
n'abakurambere bacu babishaka
ufite ikizere ko tuzabisubiramo natwe
ndagomba ngira ikizere gena rakigiriye se ko nzabigarukamo nta kizere kibyo nkeneye ere gwizera n'utazi kuya nge nziko umuntu arinda atandukanywa n'umuco we kandi ubuzima ni uruziga byanze bikunza ibintu bizasubiraho byavuye
haraba bavuga ati uyu mugabo ararwana n'ubusa kirizi irakomeye Yesu Kristo arakomeye ibyo avuga arumvuga n'abantu babiri batatu ese hari impinduka uri mubona umaze imyaka ngenda gukurikirana hari impinduka uri bona hari abantu
bo nagira ngo nimwe mwakabaye mubibona yewe mbaho gusa igihe twubakaga aha ngaha urabona ziriya nsina hariya bashukura kugira ngo bazabone inkingi ziri hariya bageze hasi cyane niho izo nkingi rero insina zari ziri barazitaba tugira ngo ntabwo zizaza hari n'umurinzi nawo barawutaba nashidutse bawutabye kandi ubundi murinzi ni ikintu gikomeye mu Kinyarwanda tugira ngo ntabwo bizavamo nyuma y'umwaka tugiye kubona tubona insina zirahingutse singa ziriya ziriho ibitoki tugiye kubona tubona umurinzi urahingutse turawufite hariya niwo turi buterekerereho aho ubuzima buri ntibuzima niyo wamiramiza bingana iki icyo ni cyo nzigewe ibindi ntabwo mbizi hari iteraniro ry'abantu basanze hasi bo kumara iki
bazizana nk'uko
njyewe nateranye nande njyewe ninde wanyigishije
ariko twasanze hari abo muri kumwe
barizanye nk'uko namwe mwaje mwe narabahamagaye se ntabwo mbikeneye ntabwo ari intambara ndiho
dushimiye badufashije gutegura iki kiganiro namwe mwese abari bagikurikiye Imana ibarinde.